atenge bulambale olusoma olutandika omwaka guno lutandike abakulembeze mu disitulikiti y'emikono bali mu beeraliikirivu olw'amasomero agamu obutaba n'abasomesa bamala mu kwogera na ffoomu bakuwa gavumenti ajati Fatuma Nabitakandisaba agambye nti amasomero agasinga obungi tegalina basomesa bamala kyokka ng'omuwendo gw'abaana abagenda okugasomeramu munene nnyo ng'obuzibu bwonna buva ku butabeerawo okw'akakiiko akagaba emirimu era n'alajanira kaawo Henry Jamba okulaba nga kateekawo okusobola katekebwawo okusobola okunogera ekizibu kinaddagala disitulikiti eno yamala ebbanga eriri mu myaka esatu n'omusobyo nga terina kakiiko ako kyokka yali yaakakafuna ate abakakiiko akalwanyisa obuli bw'enguzi mu maka g'obwa pulezidenti w'eggwanga ne bakwata abakatuulako nga baagala babalanga obuli bw'enguzi anokutuusa kaakano bakyawera ennemba n'emisango egy'obuli bw'enguzi mu kkooti
mpozi era ndeeta omulango okuva mu Mukono district nti nsaba kaawo ne executive ya district okulaba nga tufuna mangu district service commission tusobole okukola recruitment ez'abasomesa kubanga tulina eddibu ddene mu masomero gaffe naddala aga gavumenti nti tulina abasomesa tebamala ne ate ng'ekizibu kiri kimu kya butaba na district service commission feeyo nnyo okulaba nga oba tufuna public service tukirize okuborowinga service commission awalala oba sekyo okulaba nga anti-corruption unit ne IGG's office bavaayo okutuwa mandate okugenda maaso ne service commission ebaddewo okulaba nga abantu bafuna services naye mu masomero gaffe abasomesa mwena tegamala ate nga tusuubira okufuna turn-up eri too high mu masomero gaffe naddala aga gavumenti n'olwekyo nsaba okulaba nga service commission ebeerawo abantu abakaddiye baveeko abalina ebibonerezo bye bakola rewards and sanctions committee na kuva under the district service commission ne recruitment zikolebwe tubere nga tutuuka ku mulembe ogw'abasomesa be tukola ki be twetaaga
Rashidi Kikomeko nga yakulira ebyenjigiriza mu district eno alabudde abazadde okufaayo okumanya oba amasomero gye bagenda okutwala abaana galina ebisaanyizo nti kubanga mu kiseera kino bali mu kaweefube wa kukugira agatali mu mateeka obutaggalwawo
bannannyini masomero ag'obwannannyini mu kaseera kano nga tweteekerateekera olusoma lwa 2016 abo bonna abalina amasomero ge tutanawalukusa twagala kubasaba temuggulawo okuggyako nga mumaze okufuna olukusa tukwegayiridde toggulawo be twaggala be twawa amabaluwa temugeza ne muggulawo ate njagala era kukubiriza abazadde essomero ogenda otwaleyo omwana sooka obuuze oba lirina olukusa essomero eritalina lukusa tukwegayiridde omuzadde totwalayo mwana kubanga mwana wajja kutaataganyizibwa tunaaba essomero eryo tuliga